Clever Classic, baby.
Thank you, supplier.
Ah, check out this.
Supplier.
Okay, I said I'd do what you bash a manager.
Kasi gani nele kesa unauza ubaya. wanna go vegan. Chumba kibo for vegan, wanna go vegan. Where is the shirt vegan, wanna go vegan. The best is gonna vegan, wanna go. What the man, how they do, what they do. Mama mother you, how they do, what they do. Mama mother you, how they do, what they do. Mama mother you, how they do, what they do. Mama, ana kubalisa na watoto mchezano. Awa pichike ni miugiza, ezo ni pari. Awa toto kuku, ana kubalisa na uchebe totali. Ezo ni pari na mnyangala, mshamba wese korewa. Ukibona mboga mshua, sema mshua kwa mboenza. Kama Slay, MC umefeli, uli tena kwa
Kweba Classic Sound. DJ Makweba on the beat.